I'm here for the corner, ceiling, bump shot, look. Angihlekini ngiyalinganisa. Ngizothitha sinjengefeza. Ngibambe Tasi bamba oze ngakho.
Baby.